GK Records.
Easy Kingdom money once again. Azibale anu ajapano nikondo zomwe akuchita ndikunongonesa bondo chilichose ndimachita kuzipangila sofala zomwe ndimachita kuzikulila tosecho koma ndinapita kukachisa nawo amandisala ngati kuti sine mbale wawo nanji ndikapita koyenda bawo amandikalipila kwambili poti ndikwawo mukana makhala ntawuni mama inu mama inu mukana makhala ntawuni mama inu mama inu sibwezi ife tikuvutika mama inu sibwezi ife tikusauka mama inu everyday ndikatsuka mama wa mutima mwanga ndimakhala ndi nkhawa ngati otisunga kuti suzawa sife ana awo tingothawa poweni kulibe nkusagwila paeni ndi paeni ndipofikila ndikuuzani mayi sindi masuka ngati simamuna mbale ndi masuka mukana makhala ntawuni mama inu mama inu mukana makhala ntawuni mama inu mama inu sibwezi ife tikuvutika mama inu sibwezi ife tikusauka mama inu timafutika kulipila lenti ndi chifukwa imafuta pacheti pota bale anu ifanatikana ndiye titani kuti mukondwe mama mayi azibale yanu amandizonda azibale yanu samandikonda azibale yanu amandilonda ine ndikuonda ndi makanizo mukana makhala ntawuni mama inu mama inu mukana makhala ntawuni mama inu mama inu sibwezi ife tikuvutika mama inu sibwezi ife tikusauka mama inu
mukana makhala ntawuni mama inu
mama inu
mukana makhala ntawuni mama inu
mama inu
sibwezi ife tikuvutika
mama inu
sibwezi ife tikusauka
mama inu
Abel with music the same way, yeah. God bless you, mama. Kumudzi komuliko.